wasiirka wasaaradda faafinta dhaqanka dalxiiska dowlad goboleed galmudug ugu yeesteen magaalada Galkacyo oo dhaafay 4 bishii loo taagalay in ka badan 40 qof oo isugu jira dad wax ka barata jaamacadda magaalada Galkacyo. Tababarkan oo socday muddo dhowr maalmood ayaa diiradda lagu saaray sare u qaadida xirfadaha saxafiyiinta iyo anshax warbaahinta iyo doorka saxaafaddu ay ku leedahay nabadgelyada iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda faafinta dhaqanka dalxiiska galmudug Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko tababarka furitaankiisa ka hadlayay ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in la helo wariyeyaal xirfad leh oo ka shaqeeya gudbinta warar sax ah, isagoo sidoo kale ugu baaqay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan fursadahan marka ay soo maraan
saxaafadii idinka mas'uulka ah. Wasaaradda markii laga yimaado dadka in war loo tabiyo oo wax wanaagsan loo sheego oo nabadda lagala shaqeeyo oo horumarka lagala shaqeeyo oo quruxda iyo dowladnimada lagala shaqeeyo, mas'uuliyaddaasi hadda idinka ay saaran tahay. Saxaafadana waa ogtihiin oo waxaa la yiraahdaa haddaysan tiirka saddexaad ahayn ee dowladnimada waa midka afaraad. Waa baawar saxaafaddu dowladnimadu aysan ka meermin oo ay ku tiirsan tahay, horumarka dhaqaale uusan ka meermin oo ku tiirsan yahay, nabadda iyo kala dambeynta way ku tiirsan tahay. Maxaa yeelay haddaad inta laba qof iskhilaafto aad tabiso in la islaayay ummaddii fitnaad dhex dhigta, haddii laakiin iyadooba intaas ka badan ay dhacday aad ummadda dhagahooda gaarsiiso meelaan cod aadihi gaari karin socodna lagu gaari karin weeye waxa saxaafaddu wax gaarsiinaysa. Marka waxaan rabnaa inay mar walba dadka dhalinyarada u badan ee saxaafadda ka shaqeeya sharafta lihi ay ka shaqeeyaan ummaddan horumarkeeda hay, in hadda la ii sheegay in Galkacyo labada dhinac ay fadhiyaan meesha, runtii waa arrin aad ii farxad gelinaysa. Dhalinyaradii reer Galkacyo oo nabad wada ah oo wada shaqeynaya oo tababarka wada qaybgelaya aad iyo aad aan soo dhaweynaya, waxaan idin rajaynayaa waxbarasho fiican iyo inaad ka faa'iidaysataan tababarkan. Adnaan waa iska imid aysan in ka noqon insha allahu tacaala.
Wasaaradda warfafinta dhaqanka dalxiiska dowlad goboleed galmudug ayaa ku hawlan sidii loo hormarin lahaa xirfadaha wariyeyaasha galmudug, taasoo qayb ka dadaalada lagu doonayo kor loo qaado xirfadaha wariyeyaasha ka howlgala deegaanada galmudug si ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer galmudug.